n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenie Makankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Ndabaramukije mwese muri koma yakurikira ano makuru. Reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. John Kerry, umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajejwe imigenderanire ku munsi wa gatatu yaramenyesheje ko perezida wa Siriya Bashar al-Assad ategerezwa gutanga imihoho, ariko kwico bikorwa cyitegerezwa guca mu biganiro. Ibyo yabivugiye i Londres ni ku mugwa mukuru w'Ubwongereza, mu gihe yarahejeje kugirana umubonano na mugenzi w'Ubwongereza Philip Hammond. Yasavye Uburusiya na Iran ko ibyo bihugu byokoresha ijunja bifashe kuri Siriya kugira bamugondoze akinjure kugira ngo ingwano iri muri ico gihugu ihagarare. John Kerry kandi yarafatanije ikibazo c'impunzi ziko zirahungira mu bihugu vya Buraya n'iyo ngwano iri muri Siriya. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis ariko aragenda rehe guca Cuba. Ugo ruzinduko rw'iminsi itatu muri ico gihugu ruri mu rugendo rw'iminsi icumi arimwo ruzomushikana no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho yashika i Havane, aho ni ku mugwa mukuru wa Cuba, ku munsi wa gatandatu yarakengurutse ituze riri hagati ya Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byari bimaze imyaka myinshi bidacana uwaka. Yabifashe nk'akarorero keza isi yose yofatirako mu bijanye no gusubiza hamwe. Ati, iyo ni intsinzi yo gushira imbere ibiganiro ku mugenzo mubi wo kurabana nk'uko nakagomba. Papa Francis yakiriwe nk'umuntu w'intwari ngaho muri Cuba kubera uruhana Vatikano yagize mu kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Vatikano yaratunganije ibiganiro byakorewe mu ibanga, abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bararaganira gushikanaho imigenderanire isubira igakomera, ibyo bihugu bibiri bikaba bifise ubuserukizi ku rwego rwo hejuru. Mu bindi bikorwa bitegekanijwe, Papa Francis araja gusoma misa kuri uno munsi w'Imana, hanyuma acagira umubonano n'umukuru wa Cuba Raul Castro. Umwungere wa Kiliziya Katolika azogendera kandi asomere misa mu miji ya Hoguin na Santiago, yongere abonane n'abarongoye abandi muri Kiliziya Katolika muri utwo turere imbere yo kurangiza urugendo rwiwe azobandaniza i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasoda b'Abataliyano bacungireye ibahari Mediterane ku munsi wa gatandatu baratabaye abantu 4,500 bariko baragajabuka bagana ibihugu vya Buraya. Benshi muri abo bari mu bwato bukozwe n'imbaho, abandi bari mu bwato bwo gupomba, aho baturuka naho ni mu bihugu vya Libya, mu bihugu vya Afrika y'umurengero, Eritrea, Somalia, Nigeria na Siria. Umwe muri abo basoda batabaye yamejeje ko batabaye inshuro zishika 20 bafashijwe n'ubwato bwatanzwe n'Ubudagi, Croatia n'ingoma y'Ubwongereza, hamwe rero n'ishiramwe ry'abaganga bategira imbibe kubijanye n'amagara. Simon Barrocks arongoye abo baganga yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa ko ibyo byabaye hari hamaze iminsi impunzi zasa n'izahagaritse kubera amazi y'ibahari Mediterane yarameze nabi kubera ibihe, mu gihe kandi abakuru b'ibihugu vya Buraya bariko bararwana n'ikibazo c'impunzi caheruka kuboneka mu ngwano ya kabiri y'isi yose. Abarwanyi b'abayoboke b'ibihugu Islamic States ku munsi wa gatanu barateye ikambi y'ikibuga c'indege kirimo micungaro ya Tripoli umurwa mukuru w'igihugu ca Libya, igihugu c'indege gisa nuko arico conyene gisigaye gikora.
Dushimiye mugenzi wacu utugezeho ayo makuru. Nshuti zacu, muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu ni umwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikiganiro ejo. Nongeye kubara musamba shimira kandi mbaye ikaze mwe mwese mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM. Mumaze kubimenyera rero uyu ni wa mwanya mukurikirana ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukagizwaho n'umuryango ejo nyina mu bandeze urubyiruko ejo Youth Echo mu rurimi rw'amahanga. Kikaba kibagera ku isaha y'isaha 11:35 ku isaha yo mu Rwanda n'i Burundi. Ikiganiro ejo gisubiramo ku isaha y'isaha 2:05 n'isaha y'isaha 11 nimugoroba. Naho mu yindi minsi ni kuwa kane no kuwa gatandatu ku isaha y'isaha 12 n'igice za mu gitondo. Kuri mikro muri kumwe nanjye Nicole Muzinanenge, naho ikiganiro nk'uko bisanzwe kiyobowe na Hojene Igena. mbahaye ikaze muri iki kiganiro.
You can call me by my name. You can call me by my name. And you can call me baby. I will call you baby boo. Nitwa Teta Diana, ndi umuhanzi nyarwanda, nkunda gukurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Amahoro ni jambo ryakunzwe kuvugwa cyane yaba mu bihe byahise ndetse no kugeza ubu. Umwe mu banditsi yabikomojeho agira ati no peace no love no love no life. Bivuze ngo nta mahoro nta rukundo nta rukundo nta buzima. Mu bihugu bitandukanye ku isi harimo n'u Rwanda hagiye hakunda kuboneka inzira nyinshi ndetse n'ibikorwa bitandukanye bigamije guharanira kubaka amahoro no kuyasigasira. Aha twavuga nk'imbuga nkoranyambaga, amateleviziyo, ibiganiro bitandukanye ku maradiyo dushishikarizwa kubaka amahoro. Na kuyabungabunga no kwirinda icyayahungabanya binyura mu bintu byinshi. Aha twavuga nko mu bihangano, mu mpano zitandukanye nk'indirimbo, amakinamico, ibitabo, filime ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni muri urwo rwego kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ku mitekerereze y'abantu ku mahoro. Naho ikinamico nyamubande ntuge kure, turakomeje n'igice cya gatanu. Ideka mwibuse ko nawe dukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe kuri iki kiganiro kuri nimero nshya arizo 0784 12 82 32 cyangwa se 0782 8 02 82 32. There comes a time when we hit a certain call, when the world must come together as one. Umunsi w'amahoro International Peace Day mu rurimi rw'Icyongereza washyizweho mu 1981 waje gutangira kwizihizwa mu 1982 hamaze kwemezwa ko uyu munsi uzajya uba ngarukamwaka ku itariki ya 21 Nzeri ku isi hose mu bihugu bitandukanye. Muri 2007 ku munsi w'amahoro UN General Secretary Ban Ki-moon yatangije iki gikorwa afata umunota umwe wo guceceka mu mutuzo. Byakomeje kugenda bikurikizwa no mu yindi minsi hizihizwa uyu munsi w'amahoro. Hagiye haboneka ibitekerezo bitandukanye guhera muri iki gihe byakorwaga kuri uyu munsi bitewe n'igihugu, umuco cyangwa agace runaka. Twavuga nk'imyambarire, amafoto atandukanye, ibyapa n'amagambo, urugendo rw'amahoro, gutambagira bafite amabuji n'ibindi bikorwa byose bitandukanye biganisha kwizihiza uyu munsi w'amahoro. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true. Dukomeza n'ikiganiro bagenzi banjye Crispe Mizero afatanyije na Ndungutse baganiriye ku mitekerereze y'abantu ku mahoro kuko bakoresha impano zabo ububaka banasigasira amahoro. Reka tubatega amatwi.
Cyangwa buri munsi wabaga umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Buri munsi tukabivuga, buri munsi nta mahoro nta terambere, nta mahoro nta rukundo, nta mahoro nta gutuza, nta mahoro nta munezero.
Ayo mahoro turayakeneye cyane cyane ko dufite igihugu cyaranzwe n'amateka.
Ucyumva ayo majwi hari benshi mu bantu bahise bamenya neza ba nyirayo. Ni nayo mpamvu usanga ibyamamare ari abantu baba bazwi, barubatse amazina, bakunzwe n'imbaga nyamwinshi bitewe n'ibyo bakora, bakesha impano zabo. Twavuga nk'abanyamakuru, abanyanzenya, abaririmbyi, abanyamideri, abacunga ruhago ndetse n'abandi bakora byinshi tutarondora. Mu kubihuza n'uburyo impano umuntu yifitemo ishobora kuba yagira uruhare mu kubaka amahoro arambye hano mu Rwanda.
Nitwa Asad Abdallah, nk'abandi mu design. Ibintu bya fashion ubundi ni ikintu cyo gishobora guhuza abantu. Ni utu bracelet umuntu akora ariko kariho nk'amagambo, amagambo y'amahoro cyo twandikaho peace, ibindi byinshi cyane.
Muri make binyuze mu butumwa babukuye muri
byamyenda na design inzi
butumwa
bwa butumwa bwubaka amahoro.
Nitwa Sandrine Sheja Butera, ndi umwe mu bari n'abategarugori bakora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda.
Cyane
no hambere umvaga abantu bavuga ngo radio yabivuze ikintu, radio yavuze nyine bakumva nk'ukuri tajegajega ku ikintu cyizewe. Rero nimba abantu bafite icyizere ibintu byavuzwe kuri radio gutyo, ni ukuvuga ko icyavuzwe kuri radio gishobora kugira uruhare mu guhindura imyitwarire y'abantu bikaba byakubaka amahoro.
Ubona no ugatuma ikiganiro ukora hari uburyo ujya ubigenza ukumva yuko hari mesaje y'amahoro utanga mu kiganiro cyawe.
Ndatekereza nse biramarira iki umuntu ugiye kubyumva nkishyira mu mwanya
mwanya w'umuntu turi kuvuga nkishyira mu mwanya w'umuntu ugiye kubyumva na influence icyo biri bumuhindure mu buzima bwe gerageza gushyiramo ako kantu ko kuganisha ku byiza kurusha kuvuga ibibi n'ibyaganisha ku mujinya
nitwa Nkusi ata nkaba ndi umukomedi iyo umuntu avuze ijambo amahoro hari igihe abantu bumva intambara gusa burya hari igihe n'amahoro yo mu mutima nayo ubwayo abakenewe gabo bari barimo bararwanira inkoko y'umugande bararwana batumvikana noneho umugande aravuga ati rero reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza ati urankubita umugeri hagati y'amaguru urira igihe kirekire araba yatsinzwe hanyuma umugande bamukubise wo ararira nyina arira mu kigande mama nze umunigeria nawe umugande aramukubita umunigeria nawe itavuga mama nze nibwo twamenye ko bose barabagande so joke nuko buriya twese tuba turi bamwe
nitwa Teta Diana ndi umuhanzi nyarwanda iki ni amagambo ni ubutumwa bugenera abantu umubare w'abantu bakumva bagutega amatwi urebye nk'amateka yaranze u Rwanda abanyamuziki si bose ariko hari abanyamuziki bagize uruhare kugira ngo n'ibyabaye bishyirwe mu bikorwa so ni nko gukangurira abantu nkaba numva ko hatambukijwe ubutumwa bwiza bwiganjemo amahoro byaba ari ibintu byiza
arakoze cyane kubwiye inkuru
nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM
mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Gisagara ni mu birometero 145 uvuye mu mujyi wa Kigali Bampire Jeanne na Nyirabenda Jeanne ubu ni inshuti magara babanye mu mahoro mu bwumvikane ndetse no mu gushyira hamwe Karen Wizeye afatanyije na Ive Muyumurye baganiye nabo byinshi kuri iyi nkuru
kwaje kubana nabi bitewe n'ibyo matawe yakoreye mu muryango wa data hari abo byishye mu muryango wacu
ye naramwangaga kase wenyine nangaga
uru rwango ruvugwa n'aba bakobwa bombi rufite inkomoko kuri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aho se babamire Jeanne yishe bamwe mu muryango wa Nyirabenda icyaha nawe yiyemereye imbere y'inkiko gacaca
naho ndumunyarwanda batangiye kuyivugira tuza kubona ko nta hantu amakimbirane yazatugeza biba ngombwa rero yuko tuza guhurira mu nama ahantu y'imishyikirano yari yabaye batwereka uburyo abazungu umwaduko w'abazungu utarabaho amoko yari ariho na nyuma y'umwaduko w'abazungu tuza kubona ko dupfa ubusa twahavuye icyo gihe twiyunze twari mu rusiga kwiyemeza ko tugiye kubaka umwe n'ubwiyunge ndetse twigisha n'abantu bose kuba baba mu mahoro nyamara bakikuramo ingengabitekerezo ya genocide
gerageje kuza kumva koko uko biri kose ahantu turi ari mu icuraburindi twajyanywemo n'abantu bashaka inyungu zabo ku ruhande rwabo nafite imyaka 5
ese mwiyunze genocide maze igihe kingana ikibaye imyaka ingahe
mu kwiyunga na Jeanne hari 20 yezu kwezi kwa 5/2013
iyi tariki yashyize ku iherezo urwango hagati y'aba bakobwa bombi kugeza n'uyu munsi ubu baravugana bicaranye barebana amaso ku maso mu nzi ikodeshwa na Bampire gusa nubwo ikibazo cyari gikemutse hagati yabo rwari rukiri urugendo rukomeye hagati y'imiryango
ngewe umuryango wanjye ntabwo wabyakiriye neza kuko hariho abantu bataga bampeza bakanshyira nko ku ruhande ko najya njyana se nk'amakuru nkayabwira abo bagenzi banyu kuko tumaze kwiyunga babifata nabi ariko nyuma baje kurungarukira ubutubana neza nta kibazo
Jeanne we ku ruhande rwawe ugeze igihe cyo kumva kugiye kubabarira umuryango w'abantu baguhemukiye aho kwita ku kibatanye mu karebe kibahuza umuryango wawe n'inshuti zawe babyakiriye gute
mu byukuri umuryango waje kunyanga harimo mama na musaza wanjye bibangombwa ko nje nimuka mu rugo kwa mama njya gucumbika n'isaha ndacyacumbitse ariko nyuma baje kubona ko ntaho bari kujya isaha turi kumvikana neza
musaza wa Bampire Jean Claude Misago n'umusore wirabura kandi uringaniye imvugo yiratuje aharasobanura isomo yigiye kuri aba bakobwa bombi
isomo ryasigiye nuko nanjye umutima nese ntekana nkumva mu mutima harasesuye ibibazo byose bikavamo
uwaharaniye ubwigenge bw'ubuhinde Mahatma Gandhi yagize ati
ijisho riho wirindi isi yaturwa n'abatabona
ubu butumwa busa nk'ibyakozwe n'aba bakobwa magingo y'aba bakobwa amaze kwagura uburyo bwo gusakaza amahoro baranatanga kandi inama icyakorwa ngo amahoro arambe
cyo nababwira nuko bahanira amahoro haba ku manywa haba nijoro aho bishoboka hose bagahanira amahoro kandi bakenda n'ikintu cyose cyabasubiza mu ntambara y'ivangura moko n'amacakubiri
umutusi ateri ntambwe asanga wa mutu wamukoreye ikosa abanza muganirize kugira ngo bagere kuri yangingo yo kubabarirana nibwo buryo nabona kugira ngo amahoro asabane mu banyarwanda
barakoze cyane kuri inkuru namwe mwiyumviye yuzuyemo inama n'ubuhamya bukomeye bwakomeza kudufasha mu minsi yacu ya buri munsi. Suko bahuje amazina ahubwo bibanze kucyabagira umwe kurusha kucyabatandukanye. Turakomeje n'ikiganiro, uyu ni wa mwanya twumva ibitekerezo bitandukanye binyuze mu biganiro maka ni mu kigo cy'amashuri cya Esi Nyamirambo.
Turi mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Esi Nyamirambo, tukaba turi kumwe n'abanyeshuri babo batandukanye turi mu kiganiro maka. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti "Ni wowe ubona hagati y'urubyiruko ndetse n'abayobozi ni bande bakwiye kugira uruhare mu kubaka amahoro kurusha abandi." Tukaba dufite impande ebyiri zitandukanye, abemeza ndetse n'abahakana. Njye ugiye kuyobora iki kiganiro nkaba ndi Aliette Kagwiza, nkaba nabaha ikaze. Muri iki kiganiro nahera ku buryo bwanjye.
Icyo nahera, urabona urubyiruko rudahari abayobozi ntabwo wabona ko abayobozi kugira ngo batorwe, mbese urubyiruko cyangwa se abaturage muri rusange nibo bitorera abayobozi ubwabo bazabayobora, kandi abayobozi nabo ntabwo bashyira ibyo bashaka, bagendera ku byo abaturage bakeneye.
Kuri njyewe numva urubyiruko ari rwo mbaraga z'igihugu kurenza abayobozi, kubera ko baravuga ngo urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo. Kuki iki gihe batavuga ngo ubuyobozi nibwo Rwanda rw'ejo?
Impamvu njye ku ruhande rwanjye nemeza ko ubuyobozi ari bwo bugomba kugarura amahoro cyane kurusha urubyiruko. Icyo ngenderaho ni uko umuyobozi nyine abantu bakuze baba bajijutse cyane mu mutwe kurusha abana bakiri batoya.
Umuyobozi afite experience mu byo akora kandi agomba kuzana amahoro, kuko niwe ufite amafaranga, afite intwaro, byose abifite.
Ahubwo njyewe ntabwo ndi kwemeranya nawe, kubera ko uri kumbwira ngo bafite mu mutwe hajijutse. Tuvuga habaye igihe cy'intambara, icyo gihe ubuyobozi nibwo buhaguruka bukajya kunama cyangwa bubwira rwa rubyiruko dufite kujya guharanira amahoro. Ahangaha turi kuvuga ku mahoro.
Ese kuri mwe abayobozi niba tuzi ko ari abantu bafite amafaranga, bafite intwaro, bafite buri kimwe, mushingira ku kimwe uvuga ko batategeka rwa rubyiruko?
Nta kintu badafite pe, ariko ntabwo ashobora kuzategeka abantu ngo bajye kurwana.
Ubu ngubu umuyobozi ashobora kwifata akavuga ati njyewe nk'umuyobozi arabwira rwa rubyiruko, kuki atabwira abayobozi bagenzi be ati muze dufate intwaro tujye kurugamba? Araza akegera urubyiruko turi kuburanira akavuga ati njyewe ndashaka ko urubyiruko ari rwo rujya ku rugamba. Turabizi ko urubyiruko dufite imbaraga, turi imbaraga z'igihugu, ibyo birazwi.
Ese ku ruhande rw'abantu bemeza ko abayobozi ari bo bafite imbaraga kurusha urubyiruko mu kubaka amahoro, ese nk'urubyiruko muramutse mutegetse urubyiruko ati mugende mwicane runaka, urubyiruko rukanga, urumva hagati yaho ahantu haba hari imbaraga kurusha ahandi ari ahandi?
Muramutse ubuyobozi butegetse urubyiruko rukavuga ati mugende mwice abangaba, urubyiruko rukanga, tekuza ukabwira bamwe ati mugende mwice abantu bakanga, wabwira abandi bakabyemera. Kandi urubyiruko rukunda amafaranga, iyo ufashe amafaranga ukarunyanyiza muri bamwe barabyemera. Uramusirebye mu mateka y'u Rwanda usanga abayobozi baragiye bakisha urubyiruko bakabaha akazi, bakabaha amafaranga, bakabasapotinga kugakuraho abandi bantu.
Ndunganira abari ku ruhande rw'urubyiruko, icyo meraho njyewe cya mbere atanga urugero, turahera ku gihugu cyacu. Tuzi benshi mu bayobozi bagiye mu shyamba ari urubyiruko bakiri abana bakingana natwe, ari ukugira ngo bajye kugarura amahoro. Abo barwanaga nabo bari abayobozi b'icyo gihe, bari barazanye ibitekerezo bibi, bamwe bayobotse ibyo leta ivuze, abandi bavuga ati oya kuki se ibi ngibi byabaho, bamwe bakicwa abandi bagasigara.
Igihe cyo nshaka kuvugaho ni ku bintu bibiri. Ngiye uko mbibona, mbona urubyiruko rwonyine ntabwo rwagarura amahoro, kandi n'abayobozi ntabwo bayagarura ari bonyine. Kuko urebye ibyabaye mu gihugu, abayobozi bashatse kuzana umutekano muke, urubyiruko ruragenda rushaka ukuntu rwazagarura amahoro. Nanone wareba ugasanga abayobozi nyuma nibo bazana amahoro mu gihugu. Nge numva bose hamwe bafatanyije ariko amahoro yagaruka.
Nzongi mbona ko nuko mbitekereza, twese ari urubyiruko n'abayobozi turuzuzanya.
Arakoze cyane Aliette Kagwiza ndetse n'abo banyeshuri ku bitekerezo byabo batanze. Nk'uko mumaze kubimenyera, tugeze muri wa mwanya mukurikirana ikinamico nyiramubandi. Ni mu gice cya gatanu, reka twiyumvire. Igarura amajwi
y'amahoro. Duherukana Soronga na Papias bashaka icyo bakora ngo bihumure kuri gatsimbanya wabatemeye itungo. Byaje kugenda bite?
Mu bikome byose by'u Rwanda.
Allô? Allô?
Allô?
Oui.
Amakuru ki papa kari?
Amakuru ni meza. Rega nanjye nago mbonora akazi kameze nabi rwose, mbabarira makarine.
Nsigira kubiye ko ntacyo wabikoze.
Yababa we, uko nibagiye gukoma makari? Mbabarira rwose nari bagiye pe.
ariko ikintu gitangaza kuko pe wakwibagirwa ku buryo utanamenya ko umwana wawe arwaye
nundi mwana urwaye se kare mu kagira imana mwe
ariko ubu nzakugira nte koko
rwose ihangane umugore wanjye rwose ihangane
kwivuza bidashoboka kuko nta bwisungane bira
aba we nta n'ubwisungane dufite koko Ah, tega maze misi nana mafaranga mfite. Hein? Kose maze misi nana mafaranga mfite ihangane ari kuvangiye guhemba. Sibyo? Eh, ahubwo umva. Ahubwo ko kazi baranyesha rwose ihangane ubukupye, sibyo? Boss ndabona aho magendaza kuba nguhamagara nyuma, sibyo? Ihangane naza kuguhamagara rwose. Minyo.
Karame
tonto. No wageze shanga akari busha. Kari binjira.
Mugabo ngo ni gatsimbanya ibintu yankore ntabwo nabyibaza niyo mpamvu nabahamagaye nk'abagabo bo mu ntani muzi neza ikibazo cyo guteme gutuma
oya byo turakizi ikindi ariko ntubishyiramo abandi bantu batabyumva neza
ntabwo ndashyiramo
ukanya batadutanga yo gasanga bibyaye ibindi bibazo hakubundi ni gute umuntu agutemera ihene ubwo yakona wa mugana dukore iki ngo twihutisha kwihemura
Icyo cyaka rero papiyasi.
Aha.
Nuko uyu mugoroba tugendira imyaka iri mu murima we.
Eh.
Akangije.
Ehe.
Tukayirandura tukamaraho.
Aba we.
Eh. Nta kindi nakumva icyo gihombo. Narahombye none nahombye.
Aya niko bimeze. Soronga.
Ndakubona.
Nibyo twubona kumurebera yahohoteye impunzi. Natwe tumenye uburenganzira bwacu di. Turandagura yumva uko yahemutse. Aho mugema no tabyumva.
Rekana niri yambaga yivumbura.
Akana ashaka areka kubyumva sasa.
Uvu kuna vuzera. Ngo nge numva ibyo mugiye gukora byatera ibibazo impunzi za rwejuru zose. Ibihe bibazo se. Mugatuma zishwana n'abaturage kandi bari babanye neza. Buri twari tubanye neza.
Aka nta mubano wawe nawe.
Niba gatsimbanye yishuma uwo mubano. Twari dufitanye twese n'abaturage.
Aha.
Bakawutoba. Yatwe tutobe maze ndeze.
Tutobe.
Turawutoba.
Tugire utu.
Bose beke. Mubwire wakoze amakosa pe.
Utese.
Kubuze ko umuntu ashaka umwana w'umukobwa nka minyoni. Kandi uzi ko ntakize mukorera uretse kumwangiza. Nawe ukamutumye. Ukamushora. Ah byabari bose.
Ariko isomo ry'uno munsi ndumva ryabaye minyoni.
Fumbise.
Kandi ejo twatsinda. Ariko sha, uriya mukobwa umenya waramukundaga ntiwabivuze.
Umvara. Ntabwo ari byo kumukunda. Ubuse umuntu usibishuri gutya kuko. Ubona bitahangayikishije. Riga shaho mwishuti ziba mu munyu uri imwe azimara zose. Ubutane twe cyangwa bashiki bacu.
Reka nkubwize ukuri rero.
Noya rwose kabikora kigenda
cyane. Njuri ya mutonto witwa Kiduwe.
Ndamubona.
Yambwiye ko mushaka. Ama mafaranga?
Amafaranga.
Ariko manda mutumikira.
Amafaranga asaruta mugenzi wawe. Wagomba kumugira inama nk'umuntu ubuse nge ko ngusobanurira. Si ukugira ngo ndebe ko twese twatera imbere.
Sha, nta munyagara w'ifaranga. Ibyo byo byihorera. Uri mu nzimwanyi ukaba mu buzima nk'ubwacyo umuntu akaguha amafaranga
ngo umutumikire
nta kindi kintu agusabye wakwanga se
nyina w'umu
ndakumva gatsinzi
icyo nkubwira ni uko ntagomba kwihanganira abonesha imyaka yanjye nari narashyizemo gasopo nk'umuntu nzafata aragiye mu wanjye niyo azaba atanyoneshereje Azire azishingira ibyo ibyangizwe byose mbere.
Kose cyugabanye urakaye.
Oya niko byari bimeze rwose.
Nyamara wagombaga kunyegera inshuti y'umuryango cyangwa umujyanama tukabiganira ko.
Are.
Byaba byiza. Umuntu akagana ubuyobozi aho gutema itungo ry'impunzi uzi nuko zibayo.
Umva nyina w'umuntu ra. Ubu si ibyemezo byose nzajya mfata nzeza nkugisha inama.
Koya rwose nawe ntugakaze.
Mwakamenye.
Ibyemezo byo mu rugo rwawe nta mujyanama wakenera buri gihe. Ko ibi wakoze udakeka ko bitareba abaturage bose baruhizayo kubibanire yabo n'impunzi zakwejo
kenara itemere kandi nare nababajwe n'imyaka yange yange yangizwa ntubona se ko hari cyo byatanze
byatanze iki
se ubona ari ubona akira ukiharagira
se buriya akantu gato gashobora kubyara intambara
intambara
satekereza
ndazitinya
ubwije kuri gatsimba urumva ufite amahoro
ndayafite
wakoze
Minyoni
Karame to
tonto
nukuri ndishimye cyane pe kurusha kunsura
reka nanjye mba nshaka ko wishimye
yego sha turabona ubu hano niho nibera ariko nyine ni kwicumbi
nukuri ni heza tonto kandi haranatuje uzi ko nta muntu wigeze mbona nza hano kubera umuntu anyura hagati y'amazu
reka da hano harihereye nawe amenya aho ugiye ubu niho niho ndyama dore ndaranya ubwo nyine nkakombagurika Mbese korara wenyine birakase
warugowe tonto
se sha ushaka wicaye ku gitanda tukatuganira
oya tonto
nyine
numvaga ahubwo wenda wanyereka ahantu ibirayi biri nka gutekera ifiriti
oya ibyo ibirayi bigihoreye
ndumva nashaka kwicara rwose ariko si ubundi tonto nta mugore ugira
reka nyo ndi umusore ariko nunkundira abasore nzabusezera rwose
tonto nawe
ni ukuri da
none se ko mbona uri mukuru ubwo ntiwatinze njye nabonaga uri umupapa rwose ufite n'abana barenze
reka nyo ndi umwana muto ntabwo nibyibuhiye ihangana ntiyamva se sha aho uryamye no ku ruhande ahubwiye ibintu byazatuma ugera mu mahanga
yawe ngo mu mahanga tonto mu kihe gihugu ubwo
niko papi ndakumva soro
uko duhuriyemo hagati
yego
kugira ngo umurima ntituwangije
hatarimo no kubiribata
umva ngiye rero kuba hepfo
yego
birandura neza
data we
kandi yari bigoye ibishyimbo nta na kimwe nababariye
yewe nanjye nabiranduye ntuye mu kiro umugome gatsimbanye hariho n'igitoki cyari kiri kwana nacyo nakigonyoye ngira hasi
birandura n'ibyo byose nta muntu mugire
oya ntazo
nanjye ntazo yangirije ariko uzi igihe nsukomerera musaba imbabazi agiye gutema ihene yanjye
ikarangira yitema
sinzabyibagirwa no kubikora
ni umugome
nambura
naho soro nidushaka dutahe twigire mu nkambi mu gitondo urabumva amaganya agatsimbanya arabafite yego ndabona hananyerera
udasubire inyuma ukavunika uretse gato
bigenze gute soro
barasa abanyarondo
uzi ko ari bo
bariya bahagaze mu muhanda
bica bugufi
baramutse batubonye twabigira dute
data we badutanga tukabyishyura
abagabo ntibaramuka bamenywe n'abanyerondo bakabatangaza gatsimbanya azabasha kubyakira n'ukuntu umunsi tonto kiduhegejeje miliyoni we amwemereye kumujyana imahanga none arashidutse arahava gutyo gusa nawe ubutaha
reka mvuge ngo nakagaruka ntugasibe kumva ibizakurikira ni mu kiganiro ejo radio n'ijwi rya Amerika niko dukomeje reka twakire Maurice Shyaka ku butumwa bwanyu ibyifuzo inama mudahwema kutugezaho
tubahaye ikaze mwe mwese muduteze amatwi mu mwanya w'ibitekerezo by'abakunzi bacu baba batwandikiye muri iki cyumweru rero abakunzi bacu batwandikiye ubutumwa bwabo bwibanze cyane cyane ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku ruhare rw'abahungu n'abagabo mu buringanire reka duhere ku butumwa bw'umukunzi wacu Adele Ngabirano uri mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook ari rwo Ejo Youth Echo agira ati kandi ndumva icyo kiganiro kirimo impanuro pe wirari suherere ihuye mu butumwa bwe yagize ati uburinganire njye mbona hari abagore bamwe na bamwe babwumva nabi bityo nibaha agaciro abagabo babo kandi uburinganire mu by'ukuri ari ukuzuzanya muri byose ku bashakanye naho John uri mu nkambi ya Mahama ati nkundi ibiganiro mutugezaho naho kuri Nyiramubande ho kiduhe nareke gushuka abana ahubwo bamurege kuko ibyo akora bidakwiye Gilbert Gatore nawe uri mu gihugu cy'u Burundi yagize ati icyo kiganiro ni cyiza nagikunze cyane turagushimiye cyane naho uwitwa Ndiho ku bwayo Felix Omar Batesela nawe uri mu gihugu cy'u Burundi yagize ati urubyiruko rwahana igitega turashaka ko mwazadusura tukabaganiriza mu kiganiro ejo Gilbert nawe Felix turabashimiye ndetse muturamukirize n'abakunzi bacu baherereye aho i Burundi
amani kwa wawo
kwibutsa ko kuri uyu munsi twaganiriye ku mitekerereze y'abantu ku mahoro. Twumvise ikiganiro mpaka n'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, twanumvise kandi ubuhamya bw'abakobwa babiri kuba barahuye n'icyakabatanyije, siko byagenze ahubwo kuko kuri ubu babikomojeho kuba inshuti magari. Twakomeje kandi n'igice cya gatanu ku ikinamico Nyiramubande muzakomeza kugezwaho muri iki kiganiro. Reka ikiganiro cya none tugisoreza ahangaha. Muri studio mwari kumwe nanjye Nicole Muziranenge. Ikiganiro cyari kiyobowe na Eugene Igeni. Mwe mwese twabanye, nasoza mbararikira kudasiba gukurikira ikiganiro ejo ku masaha asanzwe tumaze kumenyera. Mukomeze kujya imbere mu byo mukora, Imana ibarinde. Bye bye.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Hano kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Abanyarwanda babiri imena za programu yitwa Yali ni programu yashyizweho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama umwaka ushize. Ni programu ikangurira Abanyafurika cyane cyane urubyiruko, abakiri bato, abasore n'inkumi, kumenya neza ibibazo umugabane wabo ufite no kubishakira umuti ku buryo burambye. Abo Banyarwanda babiri ni Imanishimwe Ange na Nzeyimana Jean Bosco. Iki cyumweru barangije programu bari bajemo inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikubiyemo kwihugura muri za kaminuza ndetse no kwegera ibigo bikomeye bakigiramo uburyo babonera umuti ibibazo biboneka aho batuye. Imanishimwe Ange yihuguriye bwa mbere muri kaminuza ya California Berkeley, ni kaminuza ikomeye cyane, naho Nzeyimana Jean Bosco yihuguriye muri kaminuza Northwestern iri mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois. Bombi rero iki cyumweru barangije ibyumweru bitandatu bihugura mu bigo bikomeye byo muri Amerika nyuma y'izo kaminuza zombi. Izimena za programu yari twaganiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani, bakimara kubonana no kuganira na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama hano i Washington. Abo Banyarwanda babiri ni bamwe mu Banyafurika 500 batoranijwe uyu mwaka ngo bitabire iyi programu. Icyo gihe nabatumiye hano muri studio z'Ijwi rya Amerika turaganira. Icyo kiganiro nicyo ngira ngo twongere twumve uyu munsi mu gihe basoje programu yabo yabazanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nzeyimana urakomeye cyane.
Eh, turaho twageze mu Washington DC muri studio za VOA.
Ikaze kandi kuri Ijwi rya Amerika. Turi kumwe kandi hano muri studio
Ange Imana Ishimwe, murakoze cyane.
Ndabashimye ahubwo ari mwe kuza hano muri studio zacu.
Eh, rwose murakoze. Namwe mwakoze igikorwa gikomeye cyo kugira ngo mudutumire tuze hano tuganire, tubabwire ibyo dukora mu gihugu cyacu kugira ngo duteze imbere Abanyarwanda n'isi muri rusange.
Ikaze muri Ijwi rya Amerika kandi ikaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinashidikanya n'ubwa mbere.
N'ubwa mbere twari tuhageze. Ariko Jean Bosco we n'ubwa gatatu.
Jean Bosco wo muri Amerika. Jean Bosco. Bisha kuri inshuro waje utumiwe na Presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Barack Obama ubwe yaravuze ati Abanyafurika 500 babasore uyu mwaka nawo barimo.
Ni ikintu gishya cyane ugereranije n'izindi ngendo nakoze hano muri Amerika. Ni mpamvu ari gishya nuko no mu byo nungutse biratandukanye cyane. Kuko ubwa mbere nza nari ndi Seattle, nabyo byari byiza, hari amarushanwa y'abanyeshuri biga muri za kaminuza. Ubwa kabiri nari naje muri Rwanda Day, natanze ibiganiro. Ariko kuri iyi nshuro ho ni umwihariko kubera ko nabaje guhura n'abanyafurika baturutse mu bihugu bitandukanye, kandi atari abantu basanzwe bapfa kubona uko yiboneye, ahubwo n'abari baratoranijwe kubera ibintu byinshi kandi byiza bagezeho. So ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri iyi nshuro ya gatatu ngeze muri Amerika.
Nakarusho Ange, ni ubwa mbere.
Ni ubwa mbere.
Agashya nakahe.
Navuga ko nagize amahirwe akomeye kuko ubwo namaraga kugaragaza ibikorwa by'indashyikirwa nakoze mu gihugu cyanjye by'umwihariko mu guteza imbere urubyiruko dushingiye ku ubushobozi n'ububasha ndetse n'ibyo dufite iwacu mu Rwanda. Nabonye aya mahirwe kugira ngo nze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko umwihariko nagize nuko najyanwe muri universite ya mbere ya leta ku isi, University of California Berkeley, noneho mu ishuri rwigisha ibijyanye na politiki, nabwo ishuri rya mbere. Rero nahuye n'abantu turiga bihagije, kandi rwose ubu ngubu ubumenyi nungutse buzagira akamaro abantu benshi cyane, kuko ubumaze kugibonaribonye mu gukora amapolitiki, gushyiraho politiki zituma umuturage atera imbere. No mu gihe nabona hari politiki itameze neza nkabasha no kuyivugurura, ku improving the public policy.
Yes, ingamba reka mbanze mbabaze, mwahuye na Perezida Obama muri cyiciro cya kabiri cy'Abanyafurika bahuye na Perezida Obama ku mwihariko yabatumiye, kandi abenshi muri mwe mwaramusuhuje. Hari abo twavuganaga bagira bati ahubwo ntazongera gukaraba na gatoya kubera ko mwaburanye na Perezida Obama. Ubuhereyeho Ange, kubona na Perezida Obama wabyakiye ute? Ni inzozi?
Icyo nababwira, kubona na Perezida Obama byabaye ibintu bikomeye cyane mu buzima bwanjye, kubera ko nkurikije igihe navukiye mu cyaro, mvugisha ukuri, kuturuka Inyamagabe kuri Nyungwe ugaca mu Gasarenda ukagera Kigali Amsterdam, Amsterdam ukaza California, California ukajya Washington DC, none ngira amahirwe akomeye yo kubona nabaye umuntu w'umugabo wa mbere nyakuba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yahaye ijambo mu kugira ngo mubaze ikibazo. Kubera ko n'ubusanzwe mfite gahunda yo kugira ngo nzamure imibereho myiza y'abaturage, ariko bishingiye mu guteza imbere ibidukikije, namubaje ikibazo cy'ukuntu atekereza ibijyanye n'imihindagurikire kiri mu minsi iri imbere, kubera ko ubushakashatsi bwagaragaje ko Afurika izagira ibibazo bikomeye kurusha iyindi migabane. Noneho mubaza umugambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite kugira ngo ziteze imbere Afurika, zubaka ubushobozi bw'Abanyafurika, ariko n'ubundi mu bufatanye kugira ngo Abanyafurika bazabashe kuba bakikura mu bibazo bijyanye n'imihindagurikire ishobora kuzateza ibibazo mu minsi iri imbere. Yashubije neza cyane ambwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite gahunda yo gushora imari nini cyane, amamiliyari y'amadolari, kugira ngo bashore mu bijyanye n'ingufu zitangiza ibidukikije, energy, green and clean energy, izatuma Abanyafurika biteza imbere, izatuma badakoresha ya mashyamba ngo bayateme, ahubwo bakayabungabunga bagakoresha izindi ngufu nk'imirasire y'izuba na biogaze. Nanishimiye yuko Bosco turi kumwe hangaho ngo bafite umushinga ukomeye araza kubibabwira ujyanye na biogaze kugira ngo ateze imbere Abanyarwanda n'Abanyafurika.
Bosco Nzeyimana,
yes,
guhura na Perezida Obama muri kiriya cyumba, wowe ni ibintu wabonye ute? Nawe uva muri Nyamagabe?
Yes, nanjye mva muri Nyamagabe. Ni ibintu bitangaje, umuhanda mbese ukuntu meze. Anje ahoza ushushanya, mbese ndanabyibuka tujya guhaguruka twari turi kumwe, twarararanye bucya mu gitondo tujya gufata indege, twese twagendaga tuganira tuti ariko se intego yacu ni iyi, tuzabyigana n'abantu turi ukuntu twicara imbere tumusuhuze, nitumara kumusuhuza se bizagenda gute? Mbese twagendaga twandika formule tukavuga tuti byanze bikunze intego yacu nuko ikiganza cyacu cyakora mu ntoki z'uriya muyobozi. Ibyo rero twarabiformulatinze tubyigaho tuza dufite iyo ntego. Ndabyibuka tuvuye ku makaminuza twigagamo tugeze hano Washington, twarongeye turibukiranye.
Iyi gahunda yo gukora ibintu by'amakara ubikuye mu myanda isanzwe ijugunywa nta kamaro ifite, ni umugambi wakuje mute kugira ngo usugire ku mu by'ukuri aho werekeza?
Ubundi kugira ngo ntangire, mbese iyi gahunda nuko bifite inkomoko muko nabayeho nanjye ku giti cyanjye. Ndi umwe mu bantu bakeya babashije kujya mu ishuri mu cyaro nturukamo. Naravuze ntese niki nakora kugira ngo ngire impinduka nzana mu cyaro cy'iwacu. Icya mbere nararebye nsanga abaturage bari babayeho nabi bitewe no gukoresha inkwi. Turi abana ntago twajyaga ku ishuri, twagombaga kuzinduka mu gitondo tujya gutashya mu mashyamba kugira ngo tuzane inkwi tuzisige mu rugo, noneho ababyeyi bacu badutekere kugira ngo tuze kubona icyo turya nidutaha. Rero nakuze numva nifuza kumenya ahandi babigenza gute. hesaba ahandi koko bakora gutya ngeze muri za kaminuza no muri za secondaire nto nagiye mbona kushobora kugenda ugakora kugikuta ukabona itararatse ariko twebwe mu cyaro kiwacu ntago byahabaga ibyo rero byampaga inspiration nkavuga nti reka nshaka icyashoboka nkomeza ubushakashatsi rero nsanga icyo dufite nta kindi ni ya myanda twita ko ari imyanda nyine kwidafite agaciro nkomeza gukora ubushakashatsi nsanga twayifata tukayibyaza umusaruro tugakora mayo makara amakara meza yagenda gakoreshwa na babaturage agasimbura wa mwanya abana bataga bajya gutashya inkwi nanone ya makara akagenda akimprovinga cyangwa se agateza imbere isuku mu ngo z'abantu kuko babafashe ya myanda aho kugira ngo bayijugunye amasaza tumuke ibiki byose ahubwo bakayikoramo igifite akamaro rero bya biogaz turimo tugenda tunazana ni ibintu bisa n'ibyegeye imbereho gato kuri ya makara kuko byo ni ugukoresha gaze mbese nk'izi gaze zindi hahandi ukanda ahantu gatoya gusa ubundi umuriro ukaka
ntitujye mu bisobanuro birambuye by'uko ufu iyo myanda umuntu yayifata ngo akureba amakara ariko ikindi umuntu yakongeyeho nuko mu gutunganya iyo myanda ubwayo bigabanya indwara
cyane rwose hari indwara zituruka ku buhumekero mu gihe ya myanda inyanyagije ahantu hose kandi ubushakashatsi bwereka ntago nibuka ijanisha neza ariko ni hari biri muri 20% by'indwara z'abana inyinshi zituruka kuri ya myanda ibigiye inyanyagiye kubera ko imyanda inyanyagiye hari udukoko tugenda dutumuka tukaba twajya no ku masahani ku biribwa abana rero baba barandura cyane kubera ko n'abagenda bakambakamba bafata bya bintu biri hasi byose ugasanga hari indwara zigiye zikwirakwizwa na ya myanda ariko rero iyo tuyifashe tukayegezayo tukayikoresha ikindi kintu tuba turinze babana kurwara
Igitekerezo cyiza kandi umugambi ukomeye cyane Ange Imana ishimwe nkugarutseho gatoya hari ku isi burya iyo umuntu akiri umwana muto cyangwa se ari ingimba ari umusore hari igihe bakagira ati hariya hari umuntu wakoze ikintu gikomeye cyane hari umuntu wahimbye iki hari umuntu wageze kuri ibi ngibi ese nange nazagira hariya cyangwa se uriya muntu namwigiraho iki hari umuntu mu buzima bwawe cyangwa se mu mibereho ya wumva wararebaga mbese ukagira inzozi zawe ukagira uti nange icyama nkakora ikintu cyagirira abantu akamaro
murakoze cyane nagira ngo mbabwire yuko nakuze nkunda gusoma cyane no kureba abantu bagiye baba intangarugero umuntu wo wagize akamaro mu buzima bwanjye iyo nagenda gasoma ibitabo ni Martin Luther King Jr. Hari ahantu yigeze kwandika arandika ngo igihe kizagira ubwo abanyamerika bazabana batuje nta wureba umuntu kubera ko ari umuntu runaka ahubwo bose bagasenyera umugozi umwe nuko uvuga ngo bose bagakora bagira ngo bagere kuri ku ntego imwe kuri common goal ibyo byatumye mvuga ngo ngewe icyo ngomba gukora mu buzima bwanjye ni ukuba umuntu nkuriya ubasha kubwira abantu akabumvisha ibyiza bagomba kugeraho kandi bagakora bose bakundana gukundana rero no gushyira hamwe nicyo kintu yanyigishije bituma nanjye nk'umugubu nkubwira agiye mfite cooperative nyubora nashyizeho nuko ngo natangiye gukora nk'ibyo yakoraga aho nashyize abajene cyangwa urubyiruko abantu bakiri batoya mbashyira hamwe abantu bagiye bafite ubumenyi butandukanye kuko nabonaga bibabaje kubona umuntu yararangije physics yize mathematics ariko yagaruka mu cyaro ugasanga ni ibibazo ugasanga nta kazi afite ariko nababwiye ndababwiye nti ibi ngibi mwavanye ku ishuri mushobora kubikoresha namwe mukiteza imbere ndabwiye ngo iyo umuntu agiye kwiga ntabwo agomba kugaruka ngo abe umutwaro kuri leta agenda asaba akazi ahubwo agomba kumufatanya bikorwa na leta ibyo ni byo nakoze nanyamubwire yuko kuva dutangiye iyo cooperative nyoboye twatangiye muri 2012 ariko kugeza ubu maze kuba akazi abantu bagera kuri 800 maze kuba akazi mu bijyanye no kubungabunga ibidukikije ndetse no mu bijyanye no kugira ngo bakore ibijyanye n'ubworozi ubu tumaze guha abantu 4 inka dufite kusanyiza ry'amatatu yobora kugira ngo nabahinzi bagende n'aborozi bagende babona aho bagurisha umusaruro wabo ariko tukagurisha ibukavu muri Kongo kugira ngo byibura abantu bose bagende bagira ubuzima urumva ibyo nkora ni ibintu ubundi bikomeye abantu bose bavuga ati ntabwo bisanzwe ngiye mpuza ibijyanye no kubunga ngo bidukikije nkabihuza no kugira ngo nteze imbere ubuhinzi nkabihuza no kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza kuko nk'uwo muri nyine ufite umushinga ukomeye wo kuvanamo ibiti bitari kimeza ni ukuvuga ngo abaturage kubera ko mbere bajyaga bajya guhiga muri Nyungwe bagiye bashyiramo ibiti bitari kimeza ugasanga nk'inturusu zamezemo ugasanga pinusi zamezemo ariko ibyo ni bibi mu bijyanye n'ibinyabuzima kubera ko ibyo biti bitabikura vuba bigahita bibangamira ishyamba kimeza ubu rero dufite umushinga wo kugenda tubivanamo iyo tubivanye muri abaturage babonamo akazi ariko umuntu umuntu wese uhawe makazi tuzatumuha namahugurwa kubijyanye n'ubushabitsi cyangwa se entrepreneurship kugira ngo nawe abashe gukoresha neza ya mafaranga ye agire konti muri sako noneho amafaranga azamugira akamaro mu gihe gitaha ariko nawe tukamusaba yuko yafasha nabandi akabahakaze n'ubwo ngo intego mfite ntizisanzwe uko ubundi iyo narebye no kuri website yacu icyo shaka no kugira ngo tugeze u Rwanda mu bugufi tubukungu buciritse ruvuye mu bugufi bikimuza amajyambere tubikesha amaboko mahire y'abana b'abanyarwanda amaboko mahire y'abajambosco amaboko mahire yacu twebwe nk'urubyiruko ubundi tugakora amaboko mahire yange none nkagira impact ituma igihugu tuzaba mu gihugu usanga nta muntu umufite imirire mibi tuba mu gihugu umuntu wese afite ibyo kurya bihagije tuba mu gihugu umwana atava ku ishuri ngo abwirirwe cyangwa se aburare bitume atarangiza amashuri ye nuko ngo izo nizo ntego dufite Jean Bosco tujye tubiganira cyane kubera ko hari umuntu ugeze kuvuga ngo nta gushidikanya yuko itsinda rito ry'abantu niyo baba biri cyangwa batatu bashaka guhindura isi
birashoboka cyane ni inzu zikomeye cyane Jean Bosco nzi imana wowe umuntu wakugiye mu kiri muto kumva ko ibintu akora ibintu agezeho yije kubane nawe ari ibintu wumva byagufasha cyangwa se ikintu nawe wumva wageraho umuntu arahari cyangwa se ikintu kirahari
muranyihangana ndavuga ku bantu babiri
nta kibazo uhina amagambo
ndahina nakuze ndeba ku muntu witwa Nelson Mandela kwera ko numvaga nifuza kumenya politike bigenda bite kuki Nelson Mandela yakoze biriye Nelson Mandela rero icyo yanyigishije mpinnye kugira ngo nihute yagishije ikintu kitwa focus cyangwa se kureba sinzi wenda uburyo nabishyira mu Kinyarwanda neza ariko focus mbese kureba ikintu kimwe
ushingiraho
yeah. ukagihanga
amaso
nanone yanyigishije kugira vision intego y'icyerekezo kumenya icyo ushaka yakuze yumva yifuza kubona Afrika y'epfo abaturage bumvikana kubona abazungu bashobora gusangira nabirabura amateka ya Afrika y'epfo yarebye usanga bijye kugirana isano n'ukuntu Black Americans babayeho hano muri Amerika rero Nelson Mandela nawe yumvaga yifuza kureba uburyo byateme cyakintu gitandukanya abazungu n'abirabura cyavamo muri South Africa yarafunzwe yarakubiswe yagize gute asazira muri gereza ariko icyo yashaka kugeraho yakigezeho rero nange yanyigishije kumenya icyerekezo cyanjye kandi no kukigumaho sinterwa ubwoba wenda nibiri kuba cyangwa se nagize challenges ndi umwana ndi kiyoya ndi umwana ariko ndashowe nayo kuko yatangiye kiri mu
birumvika no gushyira no kwitanga
undi muntu rero kubigendanye na business kuko nibyo ndi gukora nuwitwa Blake Mykowski nuwo hano muri America numwe ukora inkweto bita Toms sinzi niba mujye mutubona utwo dukweto mubugu bya Afrika utwo dukweto two turahari ariko ikintu namwigiyeho cyane nuko akora business ariko ntago yibagirwa n'abaturage bamukikije noneho afite campaign yatangiye kuvuga ngo nugura urukweto rumwe uzabufashije undi muntu udashoboye kumpa amafaranga y'urukweto kwambara inkweto iyo uguze urukweto rwitwa Toms hari undi muntu udafite amafaranga y'inkweto ariko ushobora kubona inkweto kubuntu urumva ko Blake Mykowski as business ariko ntago yirengagiza n'abantu niyo mpamvu nanjye iyo ndi gukora mba ndi kuvuga ngo reka ntere imbere ariko ntago nshobora kwibagirwa ba baturage twakuranye ba bandi bari hasi ba bandi nzibazo bafite mba numva mu mutwe wanjye mfite intego yo kugira ngo mbafashe
ni umugambi ukomeye cyane ariko ni umugambi mwiza nk'uko mwembe mugira muti kwiteza imbere ni kimwe ariko iyo uzamutse wenyine abandi bagasigara hasi nawe ntahugira ni umugambi utagira ukute ariko dekano n'umubabazi muravuga abantu mwasize inyuma nk'ubutumwa mwakura hano nguhereyeho Ange ubutumwa uzakura muri America mu byukuri ugira uti ko waragiye muri America ngabona President Barack Obama President wa mbere ufite inkomoko kubirabura akaba ari President wa Leta Zunze Ubumwe za America wabatumiye akagutumira ati uzaze hano tuganire abandi bantu ikintu wababwira uti namwe hanagize mwahagira bakura iki
murakoze cyane ikibazo mumbaje ni ikibazo cyiza kandi rwose gifite imbaraga nyinshi ikintu cya mbere nzakora nisubira mu Rwanda nzasubira ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9 mu kuganira n'urubyiruko kandi ngasubira hahandi kuberako nge navukiye mu cyaro hari abantu twakuranye benshi bamwe ntibagize n'amahirwe gukomeza ngo bajye kwiga ariko abo bantu n'abanyarwanda bafite imbaraga bafite n'ibitekerezo mu gihe babona umuntu ubafasha bashaka kuzamuka bakiteza imbere ndetse bagateza imbere naho batuye ubwo rero icyo nzakora cyambere ni ukubasha kwigisha urubyiruko ariko nanababwira kuri aya mahirwe leta zunze ubumwe za Amerika ziguha abanyafurika nkabereka uko bashaka gukora application bakaba nabo babisaba ndetse nkanabigisha ibishoboka byose nkanababwira n'ibyangombwa biba bigomba gukorwa kugira ngo abo bantu babashe kugera aho hantu nkaba nizera yuko nk'uko Perezida Obama afite gahunda yo kugira ngo akube kabiri umubare umwaka utaha ubuhazaza igihumbi ndifuza ko abanyarwanda barenga 20 bazaza mwe bazaza rero nk'uko nguko Nyamagabe yakoze ibidasanzwe akabonekamo babiri nifuza ko abagiye muri 5 bava Nyamagabe abantu benshi baratangara bazaza batari ko Nyamagabe habiki gituma abantu babiri bose bahaturuka mu bantu batandatu baturutse mu Rwanda
nibanga ryanyu
nibanga rikomeye ibanga dukoresha Nyamagabe ntarinde nuko tuvuga ngo ni ngombwa ko dusubira mu karere kacu tukazamura akarere kubera ko nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwo asuraga akarere kacu ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri muri 2013 yatubwiye ngo abanyamagabe mujya kwiga mujya mu mahanga mugahahumenye mujye mugaruka muri Nyamagabe muteze imbere akarere ka Nyamagabe muteze imbere n'igihugu muri rusange niyo mpamvu rero twavuze ngo twebwe nk'abasore bafite ubushobozi bafite ubuhanga n'ubunararibonye tugomba guteza imbere akarere ka Nyamagabe tugateza imbere n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange kugira ngo abanyarwanda bagire ubuzima n'iterambere rirambye
Nyamagabe ndayizi ntago ari ahantu nahantu hihariye urebye Rwanda uko rungana nahantu hihariye kuba muvayo mwembi mukagera I Kigali mukirwanaho mukagera muri Amerika none ubwo mukamugira ati tugiye gukomeza ko turasubira Nyamagabe ni ubutwari budasanzwe
yes
Jean Bosco wowe tuvuge nk'umwana utwumva ndakora ibishoboka byo kugira ngo abana bumve ikiganiro cyanyu bazacyumve ku buryo burambuye bazacyumve babumve nk'abana batwumva bakiri batoya kuva muri Nyamagabe hariya ukaza muri Amerika ku butumire bwa President Barack Obama hari benshi babyifuza vuba abana kwishyura ibyamirenge batagira bakaza muri Amerika ariko mu muhaje muje guhura na President hagataho hari n'aba President bifuza guhura na President Obama ngo batumire bakabibura abana batwumva ubu wababwira iki ari kugira ngo biteze imbere n'inzozi bafite bumva batagiraho bakabazigiraho bakora iki bakwita ku kigurusha kubera ko mbivuze kubera ko abana benshi urubyiruko rwinshi rurarangara rukarangazwa inama bagira ni iyihe
nk'uko babivuze hari abantu benshi cyane cyane urubyiruko kubera bino bintu by'amafilime bya bisigaye bigezweho ama televiziyo mu Rwanda murazi ko twavuye muri systeme ya analoge dusigaye turi digital biroroshye cyane kureba televiziyo kugira ngo umenye ikiri kuba hanze abantu rero benshi babona ya magorofa maremare yo muri Amerika bakavuga bati ngomba gukora uko nshoboye nanjye nkagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko hari ikintu kimwe numva nifuza kubibutsa nuko nta wagutumira ngo uze muri Amerika nta kintu wakoze niba nta kintu urakora nta muntu uzagutumira ngo uze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nanone bigira ubwoba ntago dushaka ko mwitwa ba Bill Gates mu Rwanda cyangwa se ngo mugira ama modoka 5 cyangwa mugira ama miliyoni ku makonti ahubwo icyo bano bantu bashaka nuko mugira igitekerezo mukerekana ko mufite n'ubushake ko gushyira cya gitekerezo mu bikorwa niho abantu bazabareba bakavuga bati bano bantu bafite icyerekezo reka tubatumire tubongerere ubumenyi tubahe nibyo bakeneye byaba ari ukubakira ubushobozi mu bigendanye no kubatera inkunga ku mafaranga kwaba ari ukubaha aba partenaire cyangwa se abafatanya bikorwa ariko bakagutumira ukaza mukaganira mukicara ukareba bakareba icyo ukeneye nawe ukareba icyo wabigiraho ukagihagurukana ukagisubirana hariya hantu ukiteza imbere ubundi ukajya ugenda ugaruka kuko nkuko nabibabwiye ntabwo ino ari inshuro ya mbere ku nshuro ya mbere naje mfite igitekerezo yari amarushanwa y'abanyeshuri bafite ibitekerezo ibusiness bumva bashaka kuba bakora baravuga bati genda ariko dutegereje kumva ko hari ikintu waho uzakora nyuma yo kugira igitekerezo rero nsubiye mu Rwanda naravuze nti ntago nshobora kugira igitekerezo gusa ahubwo ngomba gushyira mu bikorwa cya gitekerezo ngenda negera abantu bafite experience ngenda negera ba ange ura ni umuntu mwiza cyane dufitanye na background ikomeye ngenda mbegera ubundi nshyira mu ngiro cyagikorwa nari mfite maze kugishyira mu bikorwa saho gusa bantumiye noneho no mu Buhinde na he hose za Uganda bagiye bantumira bati Jean Bosco ngwino tuganirize ubundi ibi bintu bigenda gute ngenda nkura ndakura witewe na cyagitekerezo no kugishyira mu bikorwa akandi kantu nababwira nuko kugira igitekerezo ntago bigoranye cyane n'ukureba ibidukikije kureba aho turi nibihe bibazo dufite ni gute twakemura bya bibazo ugashaka igisubizo kuri bya bibazo dufite hanyuma none ukarwana urugamba rwo gushyira cyagisubizo mu bikorwa iyo uri muri rwa rugamba rwo gushyira cyagisubizo mu bikorwa ni abantu bakwegera bati nyamara twagufasha kukwegera rero niko kugutumira hano muri Amerika niko kugutera inkunga niko ubona uburyo uganira n'amabanki bakaba baguha inguzanyo gutyo gutyo niyo nama nabaha naho ubundi bagurisha ingurube inkwavu ihene bafite masambu ariko shwi ntago bishoboka ko bagera muri Amerika nanone iby'umwihariko ntago byashoboka ko nyakuba Perezida Obama yabatumira
nari ku izo nzozi gusa nkuko bivuze bazigire birashoboka byose kuko nawe mu bisubi bamwe mbi mumaze kuba abagabo ahubwo uko mwabisobanuye muri n'abapedeje mwe mbi ntabwo muri abantu basanzwe maze ku ni ibintu mwigejejeho ni ibintu mwaharaniye ariko mwe mbi mushimangiye ikintu gikomeye cyane mugira muti nta kugira ngo umuntu agende ari ukugenda gusa agomba kugenda yitegereza areba ibimuri ruhande areba uko isi iteye bidukikije agafungura amaso akareba neza akamenya uko ibintu bikora iruhande rwe kubera ko nkuko mubivuze ntabwo bisaba ko umuntu agomba kujya mu yandi mahanga gushakayo umushinga nk'uwo cyangwa se igitekerezo igitekerezo cyose kiri aho umuntu atuye no guhera aho ngaho noneho mwembireka uko biri kose twaganiye si kenshi nako duhora abantu baturutse mu Rwanda cyangwa se mu Burundi baje muri Amerika guhura na President Obama ubwe Amerika icyo mwayibonyeho tuvuge ikiza mwayisanzemo kirenze icyo mutatekerezaga cyangwa se aho umuntu agiye akuramo ibyiza n'ibitari byiza ngo hereho Ange cyo wakunze cyane cyangwa se icyo wagaye niki
navuga ko nta kintu nagaye nkurikije experience nagira ahangaha icyakora cyo hari ibintu nabonye ntari niteguye kuzabona najyaga ngira ngo muri Amerika nta yende miji yaho na mahitaje gusa nkagira ngo bijyanye no gutera ibiti ntibabyitaho ariko natangajwe n'uko nageze California ngiye kubona ukabona ahubwo umugire mu ishyamba ibyo ni ibintu byashimishije cyane nk'umuntu ukunda guteza imbere ibidukikije no guteza imbere ibinyabuzima nasanze rero Amerika ari igihugu cyita cyane ku bijyanye n'ibidukikije cyita cyane ku cyo nita green infrastructure ibikorwa remezo binajyanye no gutera ibiti no kugira ngo binabungabungwe kugira ngo abantu bagire umwuka mwiza ikindi kintu cyantangaje ni ibikorwa remezo nasanze cyane cyane muri California aho usanga hari amateme yubatse ku hejuru y'amazi ugasanga imihanda iragerekeranye ugasanga imodoka nka 13 ziragenda zigenda ziri mu muhanda mu cyerekezo kimwe nabonye ari ibintu bikomeye cyane dukwiye kwigiraho nk'abanyarwanda natwe tukazabigeraho kuko birashoboka kuko nyafata urugero kuri Singapore ni igihugu mu myaka ashize kitari gifite ubukire cyane ikindi gihugu ni Korea y'Epfo hari abanyarwanda benshi bajya muri Korea y'Epfo bagenda bambwira ukuntu mu myaka 1970 abanyakorea bari bakiri inyuma ariko ubu ngubu abanyakorea barimo barateza imbere ibihugu byo muri Afrika kubera ko bamaze kugera kure Amerika nayo rero namwe gifite ibikorwa remezo byinshi cyane twakigiraho naho zaranabigana na Jean Bosco kuri telefone mvuga nti urimo urateza imbere bijyanye no kugira ngo imyanda ibyaze umusaruro ariko rebya Amerika iri gukora urebe ukuntu bari gukora recycling bafata ibintu byari imyanda bagahita bibyaza ibindi bintu bishyashya ndetse ukabona abantu bari gutera imbere ugasanga pubere zaho ntiziba zanduye pubere zaho usanga nazo ziba zifite isuku kandi bakagenda bagacyamo iyo myanda bakongera bagahita bayikoresha ugasanga mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane dukwiye kwigiraho dukwiye no kugenda tukabateka natwe dushyire mu bikorwa ibijyanye n'iterambere rishingiye ku bikorwa remezo ndetse no kubungabunga ibidukikije
ndagushimiye cyane Jean Bosco nawe icyo Amerika mbese muri makeya ubwayo
Yes, ibyinshi Ange yabivuze ariko nanone ikindi kintu nakongeraho nuko abantu benshi bataragera muri Amerika baba bafite indi mitekerereze iyo bumvise ikintu ngo Amerika baba bafite indi mitekerereze bakavuga ati na ahantu ushobora kugenda wahura n'umuntu ukabutamusuhuza cyangwa batagusuhuza murebye nabi byabukundi kuntu ariko muri Amerika na ahantu hari abantu beza mbese ko wahatekerezaga iyo ugeze usanga ari ahantu hatandukanye kure nuko watekerezaga tuvuge nk'urugero mu Rwanda twaya tuvuga ko ari twebwe dufite umuco wo gusohuzanya mu nzira ihuye n'umuntu ariko nta bantu basuhuzanya cyane nkabo muri Amerika baraguhagarika ahubwo iyo wibagiwe aho warugiye ahubwo ushobora kubyibagirwa ahubwo ukajyana nabo n'abantu beza cyane bakunda gutanga ibitekerezo kandi ikindi kintu nabonye cyiza ku banyamerika nuko bumva ingamba vuba tuvuge niba bavuze bati turashaka guhindura uyu muhanda uje unyura gutya cyangwa se turashaka ko abaturage bose batera ibiti imbere y'amazu yabo cyangwa babikata ukuntu mbese iyo hari ingamba runaka bumva vuba kandi bakabishyira mu bikorwa mbese n'abantu basobanukirwa ku buryo bwihuse bityo rero gutera imbere mbona biba ari ibintu byoroshye cyane iyo abantu bumva ibintu kimwe niyo mpamvu ntashidikanya kuvuga yuko icyihishe inyuma iterambere rya Amerika nuko n'abantu bwabo nabo bifuza iterambere kandi bumva ingamba za leta vuba
ndabashimiye Jean Bosco Nzeyimana na Ange Imanishimwe ni imena za programu yari yakizweho na president wa leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama twaganiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani bakimara kubonana na president Barack Obama abatwumvaga mwese abanyarwanda babiri ni imena ariko kandi namwe aho muri hari ibibazo byinshi ariko kandi n'ibisubizo ni byinshi mwabigiraho mwese kandi ndabashimiye kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mugire ibihe byiza.